gwange sichirawo zangana kobwenti ncholi muntu mpako bocho oli muntu yele sakulwange okusinzira byongambye tala bebya batalu mwawade tangamba busa busa lwachi bwacho dala lwachi njagalo gendo mugamba kume cheno ndi wate weyeka ababalala tebamutisa zenjagala ye wange naguno mutima kugweyeka wabanga wakana muleta labe talalabe nyumba yomutima mwasula yonna ye ebyange byennina byonna bibye bibye ngomundabiddeko mungambire mugambe tambusa busa njagala manye nti nzamwagala mugambe tambusa busa kumundesa mugambe tambusa busa ngomundabiddeko mugambe mugambe tambusa busa njagala manye nti nzamwagala gume mugambe tambusa busa sirina sirina ensonga eyinza okumundesa no mugambe tambusa busa ebigambo bingi baluzunza bangi baagala tulemwe ne laavu yaffe bwefa abantu abooli essanyu lyabwe kyokka bye mugamba ye tabiraba ne bamugamba byalaba nti bansanze ne gundi kwembase nti munange kwembase nti bansanze ne gundi kwapera ndi nti munange kwapera ndi ne lwenenzeke bwenu ne baluzunza nti yagenze ne gundi era ssebo ebigamba biveeko byebimu buzotulo
Producer Brian.
Gala gume sirina sirina ensonga eyinza okumundesa no ekirungi wuyatuse ngate naawe gwatumye era woli mukwano kotuse wano muno wabiŋŋambye byonna mbukale wanyiga lulyokunkubira ngate simuteriko nti era mama nonyiga wampeereza mail ne siddamu mazima labayo kwolwo natuuka kiro nekwata kasimu kukubireko muliro ne gunzigwako ngate ne umeme yagenze jjo nagezako ne ku laputopu kugambe nga bwe ntuuse obulungi ngate modemu yange wagitwalako ekuyambe kukosiwaka byebyo munange tonyiga byebyo munange